qoysaskan buugta halay ka jirana kaamka bardaale strib iyo waliba iska jirana bilaan waayeel iyo awlaad xanaasay oo daruufo shal gadisan ha ku buugtaaladii deegaanadii mudan iyo meelasi iyo degiin iyoona haddan xelna gargaarkii uun baahnaayana xubno kumid ee maamulka degmada bardaal iyo kormeeri xana kumid ee kaamamka buugtaala si uu ogaadan xaaladda nololeed iyo ku noolina xanaasoo maalmoogiinka dambe iyo qeylo dhaan ha ku weerasi iyoona arayeen dad badan oo ka muuqato duruufo adag oon baahan tila garab suruma xana kumid ee dadka buugtaala ee kaamka bardaal ee strib iyo waliba iyo ku hadlayna xaaladaha iyo ku noolin iyoona sheegantii oon baahin ti la ku taageera helitaanka raashin iyo minate ooyo ka jiran oo eh xano dudunsuna
baahangna doodee ha ku qahne ama dheeraanta ha degne biiha ta qabna baadaan baahangna war ilaahay dowlee walaalkaa ninku qaada ilaahay ha ninku qaada iyo fadaana anta barkacadka ana reed baahangnaa wadankun ayaa hankani berdaali raashinka ka qaadahayanana eri dooday jiroonha ku kani madun ha dareerani gaarigaa ka guurni sedahamiin ayaa dhataha dhaaha ha barini ani iyaalkana saasa anta ka kooyni baahangna reeje walaalkun heje ayaa hamban ilaahay heje esaa ka helno fadaana
baayana dugote unugeedana qortanaha fuulana kooyni sedhalin yar sedhalla mugeedana amanka yar oral er musdun leh ku toosadaan inta leh garan hel ku yidii sidaan dar wali madagana saaran wal musdun ku toogaayne leh ma hubo ogna amal kooyni agal wal ka qaadaan un wali in banti hun raashinina si wal ka karsadaan ma qabna sedhalin yar sedhalla biya ku biisdaan fadaana wali adinyi bal ka dhagaday ye fadaan in baahna
faama isaga le oli re gabal oon hoytoy 4 km ye ha kullu ay garab guura ka kooy yaalkay baalo boosu sedbna fi oo in kanin tibe gaaday lan hanu sanahay wal ani bat abooda malle ilaahay goolshi wal oon hoytoy un hatti ge ka ta kulaan ho wal oo kaam kun gudde ma jihanin karabay meelo hanin ku gelaabi ma ejimaay wal kale un hatti heyad ku helni geese malle wal alaab ma un e maddo ye wala ko ku helne unu badat kab gar gaaday gar nu wala helay iska dhah gatanaay iska beelnay wal oo neeta gareere gal ka saar hiraabtan dabada no dablan ka shidne jere mashguul ka sanni furum
markan dadka wa taysano arlaadum baraka ka koye inta kana kilometer ku dareere yed degmada gargaar ku falaan yeena oo bilaahay raashin aan baahangna gool aan baahangna girgaamiyal koror dhagaan yaan baahangna dad ee girgaar dadan ku falaayna marka yed girgaarka ayag yagu baahangna inni un waliyo falaan nasi dad ta gaari magabaan baabur magabaan gaal magabaan ee aan tabareysiin inni kaal ma yo falaan
gudoomiye ku xeenka amniga iyo siyaasada maamulka degmada bardaale daawud maxamed abdirahmaan oo kormeerka kureed warbaahinta la hadalayay sheeg in dadkan dhibaato badan ay ka jiraan isla markaana ka baaqay in gurmad la hadlo deera
bismillaahirrahmaanirrahiim meegay gabowney kaamki bardaale strip taas oo dad meel goobooyin badan in isku kooy ka jiraan oo tabaaleysan dibyoona hanin sheegay haay waayne inuu on kooyna ku baaqdo waayne geeg ha fiirin xaqay oo bilaawdi antaas maalmo degmada bardaale isimil socotan dibmawal dheefeer deesh appun kordhi hormarka dhina dadkiisu han rafaadeen oo han rafaasanayeen haayeen dad geek may bajare meeli oo roogan ilaahay og xaaladii uu arag waxayne dhibaateysan qof oo meergaas halay bool ma aagna leey wajar macluumaadkaas oo ka jira degmada bardaal taas oo aafayti olaadaha iyo dadkii oo degmada bardaal ku soo biyan aafeen yahna niishay robot iyo inuu dhibaateysin dibkaasi hal baaqad wayne inuu kooyne ku baaqad wayne iyo yahay booqoni may wal qotsadaana dawladda koonfur galbeed ee dawladda Soomaali bi in aragtay bishaabkan bulshadan oo dhibaateysan oo rafaasaysan oo ogtiin si dhibaatadii dareemo kortan degmada bardaal ha ku jeeda shacabkaas in wal aragtay gargaar ilaahay gargaar bi kor isiin kaalintii awoodan oo si kasta sidaysan halka la deeri kortan in si halka la deertan yaa qotsadaan dhamaan maamulkan iyo iska jarna degmada bardaal bulshadii ayaa taasa qotsadaan oo sigaas ha jeediyaan IDB-da beledka bardaal ha ka sugan haan ma badan yin oo la baryo degan lan hati xaqay kooy baadan adar gaas ciif wal isku ciifada una qabna wal isku aamo un qabna oo ilaahay in la ogi waan meel isku kooy inta ta meelin xaaladii ilaahay ogi ma otsadaana lama imad isee diban hayn afar jeer otsadaana inni oo neeto bulshidan tan dawladda koonfur galbeed dawladda Soomaaliya ku otsadaana inni oo dhibaatadii oo fiiriyan aragan wal alla wal iyo hal deeri koran karaan joogi awoodi absi kasta kala deeran inni hal deeran otsadaana